kulwa zera nkomye ona karagane kodi omanyi kotaka jabulika mbutufu ngobye bumale bw'omusonzi bwekunyira oluyimba tulepuke lwabasukako laba lwasimuza abafa olwekyo ojja mu miro bange takukooka bakangabala ne baŋoŋa kibi bansiikulira miramba ate ekifo ky'okuyimba nekikyuma nga gyasiringita na lusiringiti olw'obuzinde obuzinde na buli ali enguzo kyenyigamu webali kyemmanyi mukama kunduuluza abalangwa bwemagajja bigwa tebirondwa kirala nninga kabalira mpala mpooba tiyalikuddimwa bwe mwantuga amagulu mwasesekukuzi mwaliro n'obwoya enfunza bwedduka njakasateka gino gyotyamba olumbye oba mwawulira ebiwatuka bwali bugina nga bwe busawa abamanyi obuwa omwamma akafeke ndeeseka bwino kw'omutembeyi atensioni buli munnayuganda omanyi omusango bijanjaalo birya n'obikkuta mu ttumbi laba tukyalepuka katandika butandisa w'amaaso ku lugimbe gwasuula wammese mu kita mwatema omulanga ku mufugo mutamanyi nabeewuunyaze kwolwo n'enkampa eziri mu ngato z'abayimbi subuhana watara ze nnali mmanyi nti endongo gye tusuna yandiba entaba luganda ng'ekigudde kuwalukagga ne sebatta teyeebaka kwolwo kale enguzi mwaligikakaatudde naye siyombanga nammwe mumbuukira mumanya ndi lw'ekiika lw'endiba ekiika mu lulinde singa ompa ssente nti nzite taata nzirya n'emmala n'enkuloopa mu busungu bupangise bubaweesa butya omwana wange omutwa paatuwummula mirembe ensi bwetyo olimala okunyaga noonyagwa naawe biri ebyo mu bibiliya masimanga manyiiko ku lwayo naye ekirungi kyago tegazaawa yazi ni my eyes jekanye nigeria ni movi ejyo byolitenda kuwoma n'eriddira ate mutwe gwo kana amaziga genva nammwe yensanka eribava buli annumbye eyeetunda neyafumbirwa nnamwandu mwaluukuuma baaba ekyalepuka katandika butandisi bwino yajja abaako tuli mu kkomera maama ne mukujja ku nsi twagula zino entuyo tuli mu sawuna baganda baffe batusudde mu lwangusi abaako tuli mu kkomera maama ne mukujja ku nsi twagula zino entuyo tuli mu sawuna baganda baffe batusudde mu lwangusi nga bwe ndikibojera ku lwazi bwino wuuno muyiwa tobanga nannyini mwenkya nannyini kamba n'akugoba ebizigo nannyini byo wali mufere era n'ebizigo bigeta nebo bimpeera k'ennusu ani abyesiiga okukuba eri kirungi nga muntu kukula kyokka bootakuzibwa ttabu abula kabaligo neebugiddeko okukira akanyonyi akazimba ono omutembeyi gwe nayimba kwe yasooka mu busawo buganda yatembeya kyayine gonja n'akuba n'ebifaananyi eggomba kuva eggomba ng'ajja mu kibuga misinde gye egyamuyamba mbwe teyategulanga bisigalira bweru yeebakira byuma anko batuuze b'ekyawa n'ebifaananyi nga tandise bba kuba mpewo kampala bw'alinga ensomba byuma bwakya kabali kaalumbye semwezi gwaka ng'omusana kaakira asigala nti talaama kati yatandika obufere buli tipiko nekwe nnava okukyawa ebizigo bye byannumye ensiri ekindi bisaana kuba ngatto za bulaaka biri biddugaza n'otya lwana bw'amasomero abwekyangirako ng'amazono bukola embuto obuuza nga shadiya ng'omusanze ekyamugwako mu sawuna kuli kwali kuzza ssango naye ensimbi obujulizi n'ebuwuuta waliwo saddaaka emugaana okwebaka emu ku byava ensimbi waliwo ne kaddiira olwayitamu mbe yalina bwe ne zikazangoye liba lya mmondo mwe yeerimbise naye nga ngoye nnyini nnyini ndowooza mutegedde bw'ayimiridde alimbizigo mwe yeekwese ndidda ne kaddiiru ke mbagambye wabula ate ebyo biwanvu bunfuukidde ekizibu obudde awangaale maasomogi abaako tuli mu kkomera maama ne mukujja ku nsi twagula zino entuyo tuli mu sawuna baganda baffe tusudde mu lwangusi abaako tuli mu kkomera maama ne mukujja ku nsi twagula zino entuyo tuli mu sawuna baganda baffe batusudde mu lwangusi nga bwe ndikiwojera ku lwazi bwino wuuno muyiwa tobanga
ngo kukuba